Isithombe 22. U-Ezra ufunda umthetho. Nehemiah 8 verse 1 to 13 verse 3. Emva kokuqedwa kwezindonga, amaJuda abuthana eJerusalem. U-Ezra inceku kaNkulunkulu wabafundela umthetho kaNkulunkulu. Usencwadini kaNkulunkulu iBhayibheli. Abanye abantu baqala ukukhala. Babazi ukuthi abawulalelanga umthetho kaNkulunkulu. Kungalesi sizathu uNkulunkulu ayekela izitha zibhubhise idolobha labo. AmaJuda ayefuna ukuphenduka ezonweni alandele izindlela zikaNkulunkulu. Futhi uNehemiya wathi kubantu, "Ningakhathazeki ngokuba ukuthokoza kwaNkulunkulu kungamandla enu. Bangani, ninakho ukuthokoza. UNkulunkulu usinikeza ukuthokoza namandla okomoya. Uma simazi futhi izwi lakhe elingcwele, sililalela. Othi nginitshele futhi ukuthi ningamazi kanjani uNkulunkulu kaNehemiya. Uye yedwa uNkulunkulu weqiniso."